jabukira igihe cyanjye nikigahira nzakubona userukira nzakomeza
nzahora nguhanze amaso
nzakomeza
nzahora nguhanze amaso
nzakomeza
nzahora nguhanze amaso
yese aho ndiba inyanja imbere yanjye hirya no hino mbona imisozi inkikije nizeye Yesu azanyambutsa naramwiyeguriye ambera byose ntagira ubu mbizi neza ko ejo buzacya
nzakomeza muri mwizera
uko bujya bukira
igihe cyanjye nikigahira
nzakubona userukira nzakomeza
nzahora nguhanze amaso
nzakomeza
nzahora nguhanze amaso
nzakomeza
nzahora nguhanze amaso
burya ntavura idahita oya ibyo narabibonye nzahagarara ku munara maze ndindire mvuvuga n'ibisaha itaragera nzategereza naramwiyeguriye ambera byose nagira ubu mbizi neza ejo buzacya
nzakomeza muri mwizera
uko bujya bukira
igihe cyanjye nikigahira
nzakubona userukira nzakomeza
nzahora nguhanze amaso
nzakomeza
nzahora nguhanze amaso
nzakomeza
nzahora nguhanze amaso
kubona userukira nzakomeza
nzahora nguhanze amaso
nzakomeza
nzahora nguhanze amaso
nzakomeza
nzahora nguhanze amaso